lesive songe semkhandlu wekutshengisa kwekulima pheceleti National Agricultural Marketing Council kafishane NAMC litiko lelingaphansi kwesandla sahulumende wetekulima mahlatsi kanye netekudvoba. I-NAMC ibonisa ngcongcoshe mthetho sisekelo ngetekutshengisa kwetindvo letilinywayo. Emanani enyama engulube lasesigabeni lesiphasi ehle ngalokwecile ngalokudzabuka kwesifo i-listeriosis. Loko kusho ukuthi imboni lesetulu itawehlangabetane nethibe embili kugcina kusimamisa kwemkhicito njengoba ipaloni ibonakele njengemsusa womkhicito walokubhoboka kwalesifo. Nyalo lokuhamba embili kukhombisa ukuthi emanani epaloni ngelikhilo sekehle ngemaphesenti lamabili kanye nesithupha ngenyanga nenyanga nemaphesenti lasithupha kanye nesithupha ngeminyaka ngeminyaka makacathaniswa nenyanga yamabasa kulo mnyaka wa-2017. Kuthola lwati lolunyendi sicela uvakashele lelitiko lesive sonke semkhandlu wekutshengisa kwekulima ku-www.namc.co.za. Lelwati ulilethelwa ngekuticabha kwe-NAMC ngenhloso yokuthuthukisa kwenyuswa kwelizinga lwetekulima eNingizimu Afrika.